Unaweza twende kakupige picha, tulivo mzuri nifanye kio uone tulivo mepisha. Ai, 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 ukiwa mbali ni azikai. Na isika vilo takutongoza nkikukosa wendo hai. Oh my, 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 chiri mote manangayo. Ya bolingo, ya bolingo, ya bolingo. Me and you with it forever. Ah, na wendo na niweza. Ah, mikuku maiti wejeneza. Ah,
memo, ay, memo, baby.
Ah,
oh na na na.
Stamani kwa na mwingine tena.
Oh na 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 eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi baby.
Oh na 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 eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh, oh, oh. Oh na 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 eh.
Kufiche siri na kwangu we uko mwenyewe. Basi jitai hadharani enjoy. Nishabeti moyo na mwili, vyote nimeweka kwako wewe. Nipule kanjipai au kupule nifurai. See, you're the one that I choose,
baby.
Come make a dance, baby, do the groove,
baby.
Mbashan poteza mi lose,
baby.
Namu kaima umwa mchuse,
baby.
Mwingine tena.
Oh na 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 eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi baby.
Oh na 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 eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh.